Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Kuna watu wako mjini hapa. Mungu anatimiza yale aliyowaahidi. Naomba nikwambie jambo moja. God will never do anything that he did not promise. For him to do it, he must promise first. Because the Bible says Mungu hatafanya jambo lolote isipokuwa amewajulisha manabii wake siri yake. So anawajulisha kwanza. He tells people what he will do and whatever he did, I mean whatever he said, he is now fulfilling it by doing it. He says first, maybe by prophetic word, au by counsel, au kwa kusema, by whatever it is, anayataja mambo ambayo hayapo kana kwamba amemwisha kwa. Chochote alichokisema Mungu kinaondoka kwenye level of conversation, kinakuwa ni ahadi, na kile ahadi alichoahidi anaweza kukitimiza. Acha uoga, Mungu anatimiza kile alichokuambia. Now, kwa nini baadhi yetu tunaona Mungu hatutimizia aliyotuambia? Si kwamba hana uwezo wa kutimiza, si kwamba alitudanganya, tunachoka. Kwa sababu kumbuka, ni kwa imani na uvumilivu. So tunachoka kuvumilia.
Okay?
Maybe wengine mnaweza kuvumilia lakini hamna imani. So why do we follow them? We follow them to be imparted faith, but also we follow them to be trained the experience of patience. So we follow them. As we follow them, they tell us, hang on, it will happen. At least you have someone to say, hang on, it will happen. Don't worry, it will happen. Relax, it will happen. Be followers of them. Kuna vitu Mungu aliwaambia kwenye maisha yao. Alafu as days goes on, wanaviona vinatokea. Havitokei vyote at ba. No, sio kabam, vinatokea. But as we follow them, we see kimoja baada ya kingine kinatokea. They testify to us. Tunaona improvement kwenye maisha yao. Ahadi za Mungu kwenye maisha yao zinatimia. Now, this gives us inspiration. Na ile inspiration inatuondoa kwenye uvivu sasa. Inatuambia hivi, oh, if it happened to him, it can happen to me. Let me work. Yes. Let me continue to work. If it happened to him, it can happen to me. Let me work. Let me work. We follow because we have seen possibilities. So followership to us, fellowship in this ministry, sio jambo la nadharia. We can trace progress za huyu ndugu na tukaona mkono wa Mungu ukifanya kazi. Nilianza kukwambia hata Daudi, endelea kumshauri Daudi apige kinubi kwa uaminifu. Asimdharau Sauli anempigia kinubi, kwa sababu imwambie kwamba pamoja na kwamba huyo jamani lunatic amechanganyikiwa, amevurugwa na mapepo, lakini upako umemweka kwenye kiti. So lazima ujue, ukishindwa kuheshimu upako, siku na wewe ukikaa kwenye upako utashindwa kuheshimiwa. Watu wao wanavuna wanachopanda. Na kawaida ya mavuno inakuwa kubwa kuliko ulichopanda. Respect seats, respect thrones. Heshimu viti aliyeko kwenye mafuta. Respect that person. Follow, anasema be followers of them. Be follower of them. Kwa sababu wote wale mnaowaona, kuna ahadi Mungu ametimiza kwao. Ndio maana it, because yote yanayotokea kwa watu ambao tunawafuata, they are not normal, they are abnormal. Kwa hiyo na sisi tunataka Mungu atufanyie nini? The abnormal. Atufanyie mambo ya ajabu. Tuone mambo ya ajabu yanayotokea. Mpaka unaona yanatokea kwao, kuna kitu Mungu amewaahidi. Kwa nataka nimuone Mungu na mimi akifanya jambo langu hili dogo. Wanadamu wote unaoona kwenye maisha ya mtu unayemfuata, ukukumbushe wewe pia Mungu anaweza kukusaidia akakuvusha na wanadamu wako. Because ladies and gentlemen, it will interest you to know that if Abraham was totally perfect, that's why God did whatever he did, it could break us. Ingetufanya sisi tuseme hivi, kumbe ni Mungu akufanyia ndio uwe bora kiasi hiki. Kumbe Mungu akufanyia ndio uwe bora kiasi hiki. Inatakiwa iwe hivi kwamba katikati ya yote aliyokuwa nayo, bado Mungu alifanya hiki. Katikati ya yote aliyoshindwa kufanikiwa, bado Mungu alifanya hiki. I should tell you, katikati ya yote ulionayo, katikati ya madhaifu yote ulionayo, katikati ya changamoto zote ulizonazo, neema ya Mungu inaweza kukusort out, ikakufanya wa tofauti kuliko wengine. Itakufanya kuwa bora kuliko wengine.
Yes.
I decree and declare in the name of Jesus.
Amen.
The grace of God shall single you out and make you prosper.
Amen.
Say, I shall prosper.
I shall prosper.
Followers of those who by faith and patience inherited the promise. If you don't follow Sarah and you are barren, you cannot have inspiration of waiting on the promise of God. If Sarah is not your mother of faith, if Sarah is not your inspiration, na wewe bado una mtoto, umekaa kwenye ndoa muda mrefu, then you should know it is hard for you to get the promise. Because sometimes God doesn't have to promise you. Sometimes God had to tell Moses everything for you to see the promised land. Yani kama wewe ni tasa, tumaini la kupata mtoto ni kama tu, you will have Sarah to follow. Inspiration. Now you see possibilities. I can also get one. I can also get one. Yes. For you to win in life, you need to have someone that you follow. Na nikwambia hivi, nilimwambia mtu mmoja hivi, si kwa ubaya, I will never find a mentor who is lesser than me. I will always find greatness. Yeah. Unajua vijana wa siku hizi mnapenda wachungaji waliofanikiwa kwa sababu ndoto yangu. I have to look like my dream and I have to follow, because if I follow this man and every day he's going down. Oh yeah. That's why even the Bible says, who do we follow? I say, we follow men. We follow people ambao through faith and patience, they inherited the promise. Yani ni kwamba, wamerithi ahadi, wamezipata ahadi. Sasa, wamepata nyumba ambazo Mungu aliwaahidi. Wamepata viwanja ambazo Mungu aliwaahidi. Kwa akija mbele yangu akiniambia hivi, nina kiwanja Goba. Nina kiwanja Tandaimba. Naelewa.
Amen.
Sasa naweza nikaamini kwamba Mungu awapae watu viwanja, ndio huyo namfuata. So I can only pray for you. Maybe I should say, I can only take you a place where I have been. It's dangerous to follow the man that Musa aliambia na Mungu hivi, nenda kawachukue wana wa Israeli, wapeleke paka nchi nitakayo wapa na niliowaapia baba zao. Musa akasema hivi, nikifika wakiniuliza ni nani jina lako? You know you man. I need to be able to explain what I'm following. Mungu akamwambia hivi, ukifika wakikuuliza swali, waambie mimi naitwa Nico. I love the way English puts it. I am that I am. That's my name. So who are we following? I am. Sas. If I am that I am has sent me, manake he is who he is now. Sasa akisema hivi, waambie niko au I am, manake whenever you say I am sick, you started God is sick. If you say I am has sent me. So every time when you say, I am, you are mentioning the name of God. So the question is, can God be sick?
No.
Can God be poor?
No.
So please, who are you?
I am.
So don't mention you. Don't mention what you feel. Don't mention what is happening. Mention his character. I am. That I am has sent me. Manake nini? Whenever I say, I am, manake God. Sindio? If the name is I am, so whenever I say I am, I'm mentioning his name. Kwa hiyo, let's remove the word I am and elezea hali yako ulionayo sasa hizi. And let's remove the word I am, put the word God. Kumbuka, what is his name? I am. So if his name is I am, then whenever I wanna say I am not okay, or I am rich, or I am poor, so whenever you say I am, I want to remind you, you are mentioning his name. So I want you to remove the word I am. Put the word God. Okay? Now think of when you don't have money to pay rent. So unasemaje? I am not able to pay rent. Remove the word I am. Put the word God. God is not able. It cannot be possible. So from today, don't think kama wanadamu wa kawaida. Think through God's.
Yes.
Think through him. Please, nikikuuliza swali, how are you? Unajibuje? I am sick today. Now remove the word I am. Put the word God. Haya. How are you today? It cannot even work in the mouth. Eh? To them it is English. To you it's revelation. To them is a tense. It's an English tense. I am not okay. I am sick. To me, it's not I am not okay. To me, I am is the name of Jehovah. So I cannot say I am poor. No, because whenever I say I am, I mention his name. So I'm bound. I have no choice. Even when I feel sick, I have to say God is okay. So I am okay. I'm bound. Kwa sababu gani? Mtu ametegwa kwenye maneno ya kinywa chake. James chapter number 3 pale. Kwa kawaida katika wanadamu wetu tuajikwaa sisi sote katika mambo mengi. Now, you know what I'm teaching now? I'm not teaching followership. Now I'm making you follow. I'm teaching you how to obtain promise by patience and faith. That is what followership. So, how did they obtain faith? How watu nao wafollow? Wamefanikiwaje hapo walipo? How kinapiti tunao wafollow? Wamekuaje hivyo walivyo? Then nakuonyesha kwamba tuajikwaa sisi sote katika wanadamu wetu, kujikwaa ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida. Lakini anasema hivi, asiyejikwaa katika kunena, maana yake jikwae kwingine kote, we will be okay with you. So what does he say? In your following, take care of what you say. So this is your mentor teaching you. I am where I am because of my speech. I maintained my speech. These men maintained their speech. Nilikwambia hivi, naweza nisiwe nauza vipodozi kama wewe, but follow what I say. Maintain your speech even when times are not on your side. That's why nimekwambia hivi, when you say I am is the name of God. So nikuulize swali, akilini mwa Musa ana uwezo kusema I am not okay? Because kwenye akili yake ameambiwa hivi, I am sio tense. To them is English, to you. So when you say I am, you're not speaking English, you are mentioning the name of God.